said,
precious, you're a nigga. I just had 100,000, that's a bad bitch's love. Oh, oh, oh.
Kotorera uri kazi chima bampange na onda si una tenda bampange kori ndia dize vaya nende mbandikare rinardo tevera rani mizorange chine chambora mishumoni avari tori na venanga dizemba stage rinari chigonyi wabona bore mzira zike ya bamuwone wabona bora charasha si ya bamuwone.
Kosi amba ngokwata tikoba na ndava to amba ba amba zifana ndingonga mahara kikeche chitori ndikale kupata tutoma uimba ndikale nga mando to vhuria zwina gara lisina zaka nyimbo yanga yo thoma ndo bvisa bambo sa tuva na frepa huvala na balo kha ḓivha na nyimbo ya pomo idzo mudadza nga hetsho tshifhinga ni musi tshe vhana kha trepa zwa uri arali ngo papa to tianga mabama na nereba nga mabanga ndi na voice yeli anga ndiko kana pumalanga rali nsa thembi ni vhudzise manana ndikale kupanda tiko ita zwo tamba ndingazwo tshitori tshanga tshikopfala arali nda thuma ni songo mangala tshinga ḓonga na muzika ḓi pandi ko phana mani mani mana mani dzi pa kani muledani maḓakani zwo kwamani hana mani ti wani ndada wana ne fakati tena kani so idza ni riyo phanda ṱavhanya ni ko tani papa mani phaka mani mamba ni ri ḓi hani ni ko phana ni khongwana ngori ni ri ni bva phanda ni ḓo laṱa vhana vhana ngori ni ri kala kala shango ḽoṱhe ri ko phana ngari to vha phala phala to bva vha ko ḓana na madala na zwikiti zwa maḓana vha tshi ri vhona vha mangala vha ri muzika vha tama ngori auna maṱamela ri ko ita votamba ri ko ita votamba zwo tamba zwo vhari ri ne ri ko phanda ḽa kovhela ḽatshi vha dovha vha ri ri ya tshana.
Kotorera uri kazi chima bampange na onda si una tenda bampange kori ndia dize vaya nende mbandikare rinardo tevera rani mizorange chine chambora mishumoni avari tori na venanga dizemba stage rinari chigonyi wabona bore mzira zike ya bamuwone wabona bora charasha si ya bamuwone.
Ndimini na matina ndimini na ndichiri ndimini pari mini ndimini nivona imini na ndimini na matina ndimini na ndichiri ndimini pari mini nivona imini na
zwa baba ukona satun afi zvaruka ka ini saruke vanrwisa nga muya vhalidza vhagudi zwa vhana zwo tambo ripiwa dzimbudzi utongariani wini aranisa dhikhuzi uchena kha chima sorti zwifuni zwisi wana zwo wini vha tshiya vhapfumi vha shandesa zwithu o wani ndi pfumi ko zwi amba ngokwata ndikhama mudi ende no amba kho amba safuni jadzuva hwasi dzoṱhe salumi
asi dzoṱhe dzi salumi
asi dzoṱhe asi dzoṱhe asi dzoṱhe asi dzoṱhe
dzi salumi
asi dzoṱhe asi dzoṱhe
dzi salumi
asi dzoṱhe asi dzoṱhe
dzi salumi
asi dzoṱhe asi
dzoṱhe dzi salumi diri asi dzoṱhe
asi dzoṱhe who loves me who loves me shout out to everybody who loves me who loves me who love me. Shout out to everybody who love me. Who love me. Who love me. Shout out to everybody who loves me.
Yo, go fire the marriages.